mama, mama sanyu kwini wangi. Ona kusara, ona lalanja, omeshiwa na vyakula. Hali nateseka, roho yangu wananiuma. Omba nirudi salama, ntakuletea vyovyote. Ila wewe silali, ila wewe sikule, ila wewe nagona. My love, ni wewe number one, ni wewe my number one. Mama sanyu osilie, na kesho tutapata. Mama sanyu vumulia, na kesho ntaleta. Mama bana vera stede, dunia na badiri. Mama sanyu osilie, na kesho tutapata. Mama, girl, you're a blessing in my life. I give you my soul forever, never deny. Oh no, mwana, matira, matira, vitia. Antali, antali, erune mine katao. Wanna be with you forever.